West Africa na dunia nzima Mtanzania nawapa East Africa na dunia nzima Mtanzania nawapa bye
habari gani wa Tanzania nawapa habari gani wa Tanzania na wasaba ayaye ayaye na wasaba ayaye 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 wasaba
hakuna live sijapita usinitishie njaa kupanda na kushuka mbona kwangu tinga. You call this a game and it's a reality. How much time we spend doing that? Doing that. Money and fame as an outcome, but love and talent as a good reason. Everybody can rhyme, but for how long? Kila kitu kina basics, don't get me wrong. Usije ukasearch star, ukasahau kuna talent ukashinda, ukashindwa na wale walioshindwa. This for this is all jaja make me stronger. Nakalisha yote January to December. Challenges are artists wa third world country kimuziki ni tofauti na any other part. Check your lips if you got a sense. My life stays in the projects, I'm so focused.
Habari gani wa Tanzania na wapa habari gani wa Tanzania na wasaba ayaye ayaye na wasaba ayaye ayaye na wasaba.
Asante kwa support nikimake usini hate. Nikosoe kwake usinikosoe kinafiki. Nipe respect yangu mimi na ustahili. Usini salit feel yangu style. Wape watu man upendo na ukweli. Well, usifosi magenda una deal za kitapel. Usiangalie nyuma ni mbele kwa mbele. Nitarudi mama baada ya hii misele. Hakuna alimwema, hakuna alokamilika. Ndo maana mioyo inauma, kila mtu analalamika. Betray your stories, everyone got one. Them backbiters, everyone got one. We need to be strong, kuelekea kwenye cream. To sing that song of victory without a shame. Siku baada siku, asubuhi pako siku. Kota mio, kota buku, jenge beef na ukapuku.
Habari gani wa Tanzania na wapa. Habari gani wa Tanzania na wasaba ayaye ayaye na wasaba ayaye ayaye na wasaba subana wasaba
Gamblanika yo Marjan
subana wasaba
update links Bella 9 Andrew G SQ baby. What's the vibe?
Yeah.